byatangaje Gideoni yaribaje ati niki gitumye mibabaro ingana gutya ibihura na Isiraeli washobora kumbwira icyabiteye ye ndagira ngo nuko atabashe kwizera no kumvira Imana ibyo ngibyo bibaho kenshi na kenshi kubera yuko duhuye n'ingorane igihe ibintu byose bitugendeye neza tuba twibagirwa gukurikira Imana ingenzi nyinshi Imana ikoresha izo ngorane zacu kugira ngo tubashe kwigarukira ariko iyo ngiyo siyo mpamvu imibabaro duhura nayo ibihe byose bene data mwibuke Ayubu n'ingorane zose yahuye nazo suko yari afite ibyaha ahubwo Imana yashatse kugaragaza kwizera kwiwe igihe cy'imibabaro iyi ni ishusho y'icumi na kane abana b'Isirayeli bongera gusenga ibigirwamana by'Abanyakanani Gedeoni hamwe n'urugo rwiwe bongera gusenga Bahali na Shera imana z'Abanyakanani habaye ijoro rimwe Imana ibwira Gedeoni aravuga ati singira inka zibiri zaso zose zifite imyaka irindwi kandi usenye ibigirwamana bya Bahali kandi ukureho inkingi za Shera amaze ubakire Uwiteka igicaniro cye amaze usingire iyo nka uyibagire kuri icyo gicaniro amaze ufata izo nkingi za Shera zibe inkwi zo gutwika iyo nka Gedeoni hamwe n'abashumba we icumi bakora batyo zo babikoze nijoro kuko batinyaga abantu mu gitondo abantu bose baratangara bagira amatsiko kumenya uwakoze ibyo bamenye yuko ari Gedeoni basanga se bashaka yuko atanga Gedeoni ngo bamwice ise aranga aravuga ati nimba Bahali ari imana koko mureke irivugira kuko ari igicaniro cyiwe cyasenyutse ugira icyatwara Gedeoni azicwa ataraba mu gitondo